mụtụ ukwu na ọtụ ụta mechie n'anya. Onye nwe m biko, ọnwụ ihe ị chọrọ ịrụ n'ime ụmụ m na ihe ị chọrọ ịgwa ha gwa ha. Ekwela ha nwee ntị ma ha ejighị ha n'ihe. Ka ha ghara iso na ndị ekwensu kechiri anya, kama ka ha soro na ndị gị bụ Chineke dị ndụ kepere anya, ka ha wee mara onye bụ. Ka o wee dịrị ha na mma, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị. Thank you, Father.
Thank you,
Father. In Jesus' name.
Amen.
Unu mepe anya nnọrọ a. Time you advice. Maka anya mụ na unu ga-ahụ ọzọ ga-abụ oge Easter. Ọwụwụ ya. So ọ ka m na-akwado unu. Mgbe mmadụ gba na-ekwu okwu, unu ma ihe bụ ọkụ wụrụ mmadụ na ọnọrụghị ala for about 1 month. O nwere miracle Chukwu ga-eme gị jụọ ha manage. Onye na-amakpu amakpu, enweghị m idea ihe mere. Bide m nwere idea, m kpọọ ya na phone. Mgbe m nụrụ ụdị ọkụ wụrụ ya na ọ na-amakpu amakpu, just prayer, ekpere, and this year with Vaseline, the following day on the one, ka miracle mere. What really happened? Ụmụmụ, ọ dịghị m serious. I anugo many testimonies. But ihe m ji emechi okwu m bụ nke a, amago ịmụ na encourage maka m. Ụmụ m na-ewele iwe. Eche m na o nwere okwu ọbụla a ga-ekwu hapụ gaa, Jizọs ga-ekwu hapụ ndị Pharisees. Maka many people na misquote our Lord and Savior Jesus Christ. Come June, one question. Na Matthew 12, mgbe Jizọs meghere anya onye isi, ha si na o ji ike mmụọ ọjọọ na-arụ ọrụ. Unu nọ with me? Jizọs o mechiri ọnụ ka ọ chalenjiri ha? Ọ gara sị, hapụ ha, ha kwuru gawa ka anyị kpewe ekpere. Ọ chalenjiri ha? Unu na otu ihe na-ekwu. Ị gara ruo Matthew 12. O meghere anya onye isi, ha asọ ike bụ izi bọọlụ. O mechi ha ọnụ, ọ chalenjiri ha. And o nwere steeji o ruru, o mechaa kpọọ ha ụmụ ajọ ala, na okwu efu ọbụla ha kwuru, ha ga-eme gịnị? Ha ga-aza. Ọhụ Jizọs kwuru ya. O nwere mgbe ọsọ ha kwuru wen, na a ga-eji ekpere konye ọha. Onwe ha. Ọ bụrụ na ị n'ọtụtụ ebe ma m, Matthew 23, mgbe ha bịakwara na-akparị Jizọs, ọ kpọrọ ha ili e mere gịnị e tere nzu. Then o nwere mgbe the lawyer na the book of Luke gwara ya sị ya na ihe ọ na-ekwu ọ na-akparị ha. Unu ocheta ihe ọ gwara ya? Ọsọ ndị lọya sị ahụ ga-eme gịnị? Ọgwụkwa ha onye wụ na ịgwa ya ga kpewe ekpere. Ọ ga-ebu ụzọ gwagodu ya. So imechi okwu m, ọ maka na ụmụ m na-ewele iwe. Ọ maka na ụfọdụ ndị mee ha na-eblem chocho, ma ọ na-eblem Nzube, ma ọ na-eblem Amaka, ma ọ nke iru na-asị ha ekwukarịala ma ọ chinyere Okoli. Akwa unu ma na ọrụ ha na-arụ uwe ọrụ anyị niile. Unu gụrụ nụ Second Samuel, akwa enye m unu. Wete Second Samuel 15. Anyị na-edili with these abominations. These immoral human beings na-enweghị uru ha bara. Ọ dị mma ka ị mara na ihe chocho ha na-eme dị biblical. Onwe mgbe asị ebe a na-ekpe ekpere ka a hapụ ha ka ekpewe na ekpere. No, something was done. Unu nwetele?
Yes, sir.
Good. Onye nke bekee, Second Samuel 15. Bido na verse 32.
Yes, Daddy.
Ụmụchukwu ga-enụ ntị.
Second Samuel chapter 15, verse 32. When David came to the summit where God was worshipped, behold, Hushai the Archite came to meet him with his coat rent and earth upon his head. 33. David said to him, if you go on with me, you will be a burden to me. But if you return to the city and say to Absalom, I will be your servant, O King, as I have been your father's servant in time past. So now I will be your servant. Then you will defeat for me the counsel of Ahithophel.
When Ahithophel joined Absalom, did David take it for granted? Oshekuria. Akwon nunu na ototo ndi join nunu Absalom. Omuvuru David. Ele onye muvuru mbo onu ya. Onu na Ahithophel aga obi mege ne mapya se uchineke. Ahithophel bu the only person who kwegidere ekpere. Ndi ozo nile join ne ya. Onwe mbo kwegidere ha ekpere. But all man Ahithophel kwu ko na ruka Moses mere gene. Ruka. Onu na Ahithophel aga obi we na afoso. So we turn our counsel into foolishness. The only man, David, the rest, he didn't say anything. He kept quiet. But when he heard that Ahithophel had joined, he prayed against it. And the continue one, that verse 32.
Yes, that is
it. Ihen I me Bible okay man he geji defend am and madu kwe nonsense. Owo e ma se amaka na aga too far. Chocho na aga too far. Oya na aga too far. Na aga too far le ki na no. Gina na ki hi na me na akpori papa. Iwe ki defend ye. Owo to Peter how many? Owo na mba gwara Peter he akpo eso na Jesus. Some of you were cowards. And now when the name may not cheat discourage you. One go be don't get nothing. Are you listening? Well, be don't at 32.
Yes, Daddy. Verse 32. When David came to the summit where God was worshipped, behold, Hushai the Archite came to meet him with his coat rent and earth upon his head. David said to him, if you go on with me, you will be a burden to me. But if you return to the city and say to Absalom, I will be your servant, O King, as I have been your father's servant in time past, so now I will be your servant. Then you will defeat for me the counsel of Ahithophel. 35. And not Zadok and Abiathar the priest with you there? So whatever you hear from the king's house, tell it to Zadok and Abiathar the priests. Behold, their two sons are with them there, Ahimaaz, Zadok's son, and Jonathan, Abiathar's son. And by them you shall send to me everything you hear. So Hushai, David's friend, came into the city just as Absalom was entering Jerusalem.
I'm going 36, 37.
Yes, Daddy, verse 36. Behold, their two sons are there with them, Ahimaaz, Zadok's son, and Jonathan, Abiathar's son. And by them you shall send to me everything you hear. So Hushai, David's friend, came into the city just as Absalom was entering Jerusalem.
David, or prophet, ko. Oko ni na na chukwu de na ma relaxa. Oko ni na oburu gole ya te relaxa. He was a planner. Ono na plan no kwa. Mana nandia na ha na emi hie nwere sense. Nandia na ha na emi hie di diabolic. Nandia na ha na emi hie di violent. I'm a coward no more. But for that anyway, oh, daddy, you want a power. If maker, maker. When you win your game, I put no mana, this Second Samuel 15. Oh, I've got mad about David, I'm on, or I'm here with you. I guess, hey, Almighty, why did you win a banquet? I win a good David, yen in it. Oh, both when you saw me meeting, there are megane, why? Oh, now, why who shall I win here? No, what I am megane, behave. Many of you gano in your joy, age church, you could keep pushing. Oh, many of you were a long way to go. Yenina Soniam Gadiji preacher, run. Aquadrum Second Samuel, Aquadrum Deuteronomy 13, Aquadrum Matthew, 13. Matthew 15. And then akwado ma James, ma Timothy, maka ndị ji ego n'ahụ ahụ. Ihe m gara iji gwuo n'okwu taara ị na-emeso ofie amaghị onye Chukwu. Ụmụ m ka m jụọ, onye ka ofu ogbe ji, ugbu a na-akọ ji. Mgbe ọ ga-egburu ji, ọ ga-etu ogbe ji iri. Ọwa ahụ ka ahụ ọ kọrọ ka ọ ga-egwu. Ọ ihe Paul kwuru. Look at David. Hushai, eso na m apụ. And o nwere ndị ga-asị David ghara ụgha na o disivuru mmadụ. Na onye Absalom wa n'ọhịa. Gakwuru etoe otuto na-efeba ya n'isi. Si a na ewu eze na-adị ndụ ruo mgbe ebi ebi. Hushai wokwa ihe nụ gbarakwa bịa gwa m. A plantụkwara m ụmụ okorobịa abụọ, Ahimez na Jonathan. Onwe ihe gwa ha dị younger than you. Ka ha gbara ọsọ bịa gwa m ebe m zoro. A real child of God, Jesus, or we carry on, or not cross mmiri. Or not God's own way. Most of you, they take it for granted. I'm chim nefe. If I give you a shitty garong. Oh, I'm a church, I got too far. And do you hear querying? I'm a car corum. Okay, we high corum. But oh, mum, come nekun, ne rondia. And you fold, and I can hear do my haga, that's our jujia. But on the end, nekun. Ha ga-abịa kọwaa a question of time. Ọ bụ ihe dum ka a na-ekwu n'ọgbọ. So, ọ na-ewute m na mgbe ụfọdụ, a na-ekwu ụfọdụ n'ime ụnụ ihe ụnụ na-eme bịa chọọchị ma egene lawa. It is concerned. Agagodu kọọtụ elu gị ala. Ụnụ kwuru wọtọ ka m kwe. Yes, I must say it all pastors conference. Ọwa ụhụ barisokoro obupụta moto yi. But ụfọdụ n'ime ụnụ nwere ike moto ụnụ nọrọ ụnụ hụbụ ihe na-eme ụnụ mee gịnị pụwa. Bedo unu ga-arụ ụlọ 10. Unu emezila ome ahụ na-eme ọ dịghị mma. You are deceiving yourself. And onwe onye m ga-arịọ biko. O nwere onye ọ ga-awụrụ nga ahụ ọ hụrụ na brother sister na-anwụ anwụ. O chee otu ọ ga-esi gbara fuel ga-buru moto ka ma ọ pụọ ebe ahụ. Aghụghọ m many of you na o kwetela on you, ụmụ m gee ntị. Echi ihe ga-adakwasị m kpọọ Chukwu ọgaza. Ndị a niile m na-anapụta, o nwere ihe m na-epresentụrụ Chukwu. Ome ụfọdụ n'ime anya dị mma. I dey selfish. I ga-agba ala na asaba, gbaa na ụmụ oji, gbaa ebe niile. Chọọchị mee ka m nye chọọchị 100,000. Daddy ga-commend m. 100,000, onye ka ga-eji n'ọrịa temple a ga-akụtu. O nwere ihe Chukwu jiri gọzie m. Ndị ọbịa niile a na-abịa, ọ nwere uche echi ha na-ele ha. Ka ahụkwa na ị ga-emenwu ime, ejima ha ụha na-abụ abụ. Nwaodumegwu na-eme keeki. Gị na nna Chineke nyere akụ na ụba, dị very selfish, dị stingy. Kama emebe, ị ga-ahụ onye ga-ese ndụrụ chocho. Chocho, ị na-adịkwa too harsh. Ọ dịkwa mma o. Ka a hapụrụ Chukwu, ọ na ọ ya ga-abụrụ anyị ọbụ. David ọ hapụkwara Chukwu. Nwa m, nọrọ n'ala ka ọ gaa Ọkaigbo, ndị na-amaghị Baịbụl. Ụmụ m, are you with me? Ọ bụrụ na anyị mere ihe gbara lawa. O nwere nne ihe anyị ji aka maka ịkọrọ testimony. Ka m were mee nkọrịji chocho, mee nkọrịji mmadụ ba. A nwekwanụ mgbe m so ha dewe nonsense. O nwee mgbe a na m ahụ ihe ụfọdụ ha na-ede. Ụmụmụ ụfọdụ na-ese ndụrụmị, ọ na-adị reasonable and ọ na-adị mature. Ha na-eji facts. Ha na ha akọ nonsense ka dị immorals. Ihe ha na-akọ gosi na ha dị educated. A na-ama ihe ha na-ekwu. Nwa m, onye nke Igbo ngwagọ.
Yes, Daddy.
Ụmụ m, unu gee ntị.
Verse 32. Urue na mgbe David bịaruru elu nrigo ahụ, ebe ọ na-akpọ isi ala nye Jehova, lee, Hushai bụ onye Akait bịara izute ya, ya na uwe ya adọwara adọwa, na aja n'elu isi ya. David wee sị ya, ọ bụrụ na ị soro m gabiga, ị ga-abụkwara m ibu. Ma ọ bụrụ na ịlaghachi n'obodo wee sị Absalom, oru gị ka m bụ eze dịka mụ onwe m bụ oru nna gị na mgbe gara aga, ugbu a mụ onwe m ga-abụkwa oru gị.
Ị hụrụ onye nzuzu ịkwa ya ma ọwụ mmehie? Maka Baịbụl sugbuo onye nzuzu ụka ka ọ ghara ịma ihe na uche ka aka. Amroba jụọ ng ebe ego nọ, ị ga-agwa eziokwu? Ekwensu sị ng ọ sị ng ele ebe ego nọ? Jesu daadị isi onye agha kwala ụgha. Now you that the Quran Bible sat lash. You say go on the cool table, I hung on. As you bomb, mad or bregum. On your shape, where he was yoku. On your round, will go on your round. Now, Motani Hena Bible, one continue.
Yes, Dad. Ige may be Kwalami, Dodo Ahitofel.
Bido Gom 33.
Yes, Dad, 33. David, you see ya. Oburu na isoro ngabiga iga bukwara m ibu moburu ni ilaghachi n'obodo wee si Absalom oru gi ka mbu eze dika mu onwe mbu oru nna gi na mgbe gara aga ugbu a mu onwe nga bukwa oru gi iga emebikwara m ido odo Ahitofel
ehunia the purpose uko ona challenge Ahitofel o ma na Ahitofel the powerful and o ma na Bible so ku ko ruka mozi ku Gaki challenge. Aha prula nanya palace. Na monitor ukuru uka gi challenge but with wisdom. Oh and he has all continue.
Yes, that 35. You know ha amo ikwa neba bu Zadok na Abaita, ndi achwa ndi nchwaja. Uge rukwa na uku obulika nuste nu leze. Ige gusi ya Zadok na Abaita. Bundi nchwaja. 36. Lee ha na umu handi kuma buwa no nebe ahu. Bu Ahimaaz, nwa Zadok, na Jonathan, nwa Abaita. Sinaka ha, ka unu gezite kwa ram oku obula, unu gano. Hushai, bu enyi David, weba anu obudu. Absalom, bakwara nime Jerusalem.
Umu mgenti. Oburu ni ine, iga huna David we a master planner. Omu ejoku. On the quick quick pedo, on the bone, but all man in a good day quick pedo again a full data. I am a Jesu Chow Dobase. And Elan your trust through Hushai, or reveal the secret to reveal here. Or reveal the Makana, Absalom, Mahona, Zadok, Hanon, Opodo. Ama. And don't you tell who my Jabu and Bahu Pereha? Abia report on how Haganzo. You know, but Okweha make Absalom mana, warm run for. Now, Mada Boa no, but the Beto reveal it, yeah, Hushai. Ozone here secret. And Hushai Ozore, who goes over here? Mother need the wrong one here, Chin and Yedrugi, they just enjoy one question, Chin and Yiburego keeper. EFCC na police or confirm ni aka confirm o. Statement of account na bank o ku ya chi na nyeduru. Nkechi won ofo opo gi sin kechi, enwuru ke enwu ha, oburu na enwu ho chukwu gojie ni. Ma oburu na enwuru na agbo agbogo, ndu aga eru na aka. You have every right. Omo mbe chukwu sun abu ne onu. Etu jere. Epo ihe chori pa onye si awo odu agu. Odu agu na ebi evo etu a. Ogulo odu agwo. But what do you can I behave like? Do my maid? So some of you are happy while I hear our church, God bless church. Or look online, you can't do it. Then the Bible, on one hand, Adam, Absalom, nonsense, mobile, Ahitofel, who shall bank it? And they get it in way, Ahitofel, your advice, Ahitofel, advice, you are correct. But who shall counteract him? What change it? But to get out by saying, oh, but I'm these immoral human beings, you have every right to challenge them wisely. You have every right to tell them the truth. Or go on and get post to see our chica, chica, okay, okay. I got man on you to her. And the chico, okay, do you know how to give away chica? I'm going to chica. I got drink number, but only in a hide. God, God, she make my hypocrites. And he will surely reward you. Oh, when he got one madam, I know how we took a hope. So, oh, come, may encourage, oh, Momo, church, and the Luenha, or Totundi. Don't be afraid of them. But the only thing we run, Roger, give equal. Equal, he and Ro. Send that message, in equal, he and Ro. Makaga gave the enforcement, we had given. But oh, no, luck, we now, but just such na kan kan were onwe megene tinye chekwakwa m na ha Jesus onwere mbike na agwu mmadu ikpe ikpere owo hu eji okwu Omum Jehovah gozi unu debo unu. Jehovah meri akomu kwa sunu. Jehovah mekwaru na amara. Jehovah buliri anaru unu. Nye unu do. Naha Jesus Christ bonye wanyi. Thank you, Father. In Jesus' name. Kwa unu mepanyo omum.